Had money for life.
Westside music.
Wake up. Let's.
Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Yosea. Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mbele mea iba. Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela. Wila magazi kima lojuana. Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela. Kutoko mela.
Let's go. Na miuto mo ikashaula neba. Hanipale vikufumba na sakucha. Mulika cheko ikaba nyokola tala. Nikezi faka fast in 2 days. Kile muli pesa ula kut these days. Kashima nikana lolo kaba potes. Haiva mule mwile kuli nipalezu. Lemu ikashaula can you don't help me. Nansi ndekiti kawa kwa mutavan. Kuna okia muitambi last ongwan. Muka ni upula de muka tunga. Mami tumwala patepo ya fetuwa.
Kupila wa magazi ya kima ups and down.
Yes.
Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Yosea.
Una yu.
Mwamota.
Kamso.
Yosea.
Mr. Sartes.
Mwata mwamota. Ayo
jiza gati.
Kutoko mbele mea iba. Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela.
Wena magazi kima lojuana.
Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela.
Lo kimoni mwale, zemo luyezi za vela kule lulivale. Inge manyando kia mangata. Zemo ze luyezi za nga vela kule lulivale. Unyeza 3-10 yansi na mali. Mawona nivona hawa nivali. Manyando wa nseza utari. Wapata nina niyo swalo kwa mazari. Nikoni nyanda chua na nisina pata pata. Mifufuzo mapata kaza zikani nata. Nina niole kamane kwa simota. Vya hao bimbaya mbaya kele upumbeka wena.
Kupila wa magazi ya kima ups and down.
Kima ups and down.
Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi.
Yosea.
Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mbele mea iba. Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela.
Wena magazi kima lojuana.
Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela. Kutikoni mchampio.
Just because it's a payday. Kile muni fetula kubato piki mwahae. King halu kataza anasahae. Hana nekele wafambunge ya hae. Life tole kima ups and down. Yes nalumela hamle mbone is down. One day you be kneeling down. Koni kupaze msina not sharing man. Mulube ile mabizo mwakomboni. Ni haiki halu fita se muko pama phone. Mbone kibona ba story ya levale. Lutile siwa kulabu tuku wambande.
Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Yosea. Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mbele mea iba. Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela.
Wena magazi kima lojuana.
Kutoko mela. Kamuso kiwa na eva sela. Kutikoni mchampio. Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Yosea. Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mbele mea iba. Kutoko mela. Kamuso kiwena eva sela.
Downloaded from voicesandmusicblog.net.